njela ngopu samalangulidwe ajuka anana miza mudzi botila lobala shuga dinkavera mwajidu mdanda ndapotawa kuntwa dinkaketsa mwazindi ntana nabofuno sunja dinkageba gane mutsa gana kwandu wotsutsa dinkavera zainu zai wodi kango tsutsa tsoka jela lina chinga diso maso mumpenya vosamvera sina sinda ndiso maso mutenya tinalikonda lano poona kunja koela jamundima tsango nkatangalezi lango kwima jamuntima mavu mutsakano zinkango tsika tikachiva chimwemwe mlonjezo lano vosinja pang'ono nuyambuka nudabwa zinthu vosintha kachisiwa sabuka mwadzodza fidi kutsidya manjati tawombera mthaka tikwa wosadziwa lelo ndi uyu mchaina dzuwa wavangalinasi maso mphenya tingovomereza ndi maso mthenya ululumba chikumi poona zinthu pokwela lonjezo mpokanika magobo wasakuteka misonkho yakalipa sidi kudziwa chokwela maso mphenya tingovomereza ndi maso mthenya ululumba chikumi poona zinthu pokwela lonjezo mpokanika magobo wasakuteka misonkho yakalipa osalonjeza zamkuja ngati lelo zavuta ndi kupuma munkavala chivesti pokoka thumba kumtunda ndinkadzuma inu podeketsa mtima mabupa namkunkhuniza nalo munyuzi zanu pokuntha chimwemwetelo mkose pogenda katawuluka maso wamfulu mtima wabulu lelo tabumba tikasuma akuti takhuta nzeru zavunda tikamfusa akuti tavuta ndende yaluma ndazindikira pasi mundale yanu pochera ufulu nawu tsotsa mowumiliza ndi nthenda ndimamvetsa mulopatulika buku ponena chivumbulutso tani ndiye lempenya mpopenya ngochepa amamvetsa mafumu akawabweza achinabvisa zala alelo tikuwapenya mlilingodyelela yaso ndikhusa mwenye nkuseka wangwiro salimba na mbulutu nthano mpawasi maso mphenya tingovomereza ndi maso mthenya ululumba chikumi poona zinthu pokwela lonjezo mpokanika magobo wasakuteka misonkho yakalipa sidi kudziwa chokwela maso mphenya tingovomereza ndi maso mthenya ululumba chikumi poona zinthu pokwela lonjezo mpokanika magobo wasakuteka misonkho yakalipa sidi kudziwa chokwela umalizira mtunda mpoyandika nkufanizira zimakoma chiyambi misala mpomalizitsa
abatire
madzisititira mpokandilira mneneli wawonjeza kena ni nthawi zasintha nchezo tsambala chizandawala nthuni zapinda tasendela nupenya chifupi mzimu wafika mukayesa mizimu njopweka kuna mizira mwazipeza zamwenye zovuta kutambilira zimawusa tsagwada zoguka nkutsatilira ndondomeko nkufika mfilika diso nkufira anthu anga ntsapa potothoka nyota mposiya zikomera kumudzi pomvera khasu polima bamu zathu posinja podikira nkhani zina tikucheza mitu yapamwamba nkhani kudzidya zikumveka mabwana kundende akungomira tikuseka ndi amene acha omwe kuchita zovuta kuzimvetsa poona maso ndithenya koma dziku timadziwa pofika nkhawa ndi awasi maso mphenya tingovomereza ndi maso mthenya ululumba chikumi poona zinthu pokwela lonjezo mpokanika magobo wasakuteka misonkho yakalipa sidi kudziwa chokwela maso mphenya tingovomereza ndi maso mthenya ululumba chikumi poona zinthu pokwela lonjezo mpokanika magobo wasakuteka misonkho yakalipa sidi kudziwa chokwela.